nemincili xa bendibona mnandiwile kodwa nethemba ngomsunzo bendisabulile banemincili xa bendibona mnandiwile kodwa nethemba ngomsunzo bendisabulile banemincili xa bendibona mnandiwile kodwa nethemba ngomsunzo bendisabulile banemincili xa bendibona mnandiwile kodwa nethemba ngomsunzo bendisabulile bayandazi phela le bayandazi bengingqini bayandazi phela le bayandazi bengingqini ekola skipi no more thina siyafana sifuna utshintsho for show ekola skipi no more thina siyafana sifuna utshintsho for show Let me call a park, Melalin in this evening. Let Shagula ya coolly flow, Niku Pensimin. London at Temans of Pumela, no bagunin. Zoning good tell us, Thales corner, quiet London change. Babes Temis and Womsevens, Baspatali change. But Tonga Gabi Club, a corner, Ubuya nobis. But Tetalena lay a club, a full of Pazamis. Tano Pulango, Ayubama met a beponis. Bayana Zipelali. Bayana Zipenging. Bayana zipengin nin Ekola skipi no more Tina siyafana sifuna utshintsho for show Ekola skipi no more Tina siyafana sifuna utshintsho for show Makhulu sifundisile sonke umnyango wecawa Usifundisile imbeko wasifundisa ukwazi abantu Mame safunda ngela xesha kwaye naye zama Bathola itorho egoli besingalali singatyanga Ebethumela loo ntwanayo noba yisentana Andifuna ungatsho ndiyambulela naye umazikoti Umzi wakhe ibiyikhaya lethu kuthi sonke Thando kaThixo ushiye sixhelekile wethu sonke Mama, I promise I will make you one day One day, Mama, I promise I will make you one day. Bayana zipelali. Bayana zipengin nin. Bayana zipelali. Bayana zipengin nin. Ekola skipi no more. Tina siyafana sifuna utshintsho for show. Ekola skipi no more. Tina sapana sifuna utshintsho for show Banemincili xa bendibona mnandiwile kodwa nethemba ngomsunzo bendisabulile Banemincili xa bendibona mnandiwile kodwa nethemba ngomsunzo bendisabulile Banemincili xa bendibona mnandiwile kodwa nethemba ngomsunzo bendisabulile Banemincili xa bendibona mnandiwile kodwa nethemba ngomsunzo bendisabulile